Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde talata re sappo jeɗɗi lewru novembre hitande 2015 sappo jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silmaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen les maison de la presse Bamako. Sakiraɓe on kumpiti toon wiide hannde hoorejo walde jaadinkoɓe noddirtede Am Sardine, kanko yadde agali o holli metti makko dow talkuru kaldal e kawral tongandu ley Mali ɗo. E ley majjun o nantini ɗum wiide o waran o jokkito wadde bonandaji fewde e leydi France ndi. Ka konjotoɓe yogaɓe koye kolliti wiide hono kabaru makko oɗo kabaruji makko ɗi wala fuu ko ɓilodirɗi e ley bonandaji gaɗaɗi to France to ley yontere ɓettinde. Sakiraɓe kumpite wiide jamma alan o jamma alan ɓettiɗo o yimɓele ɓe andaka fuu to iwri andaka to ko wondi ɓe nanni poste jenne o ley majjun ɓe barmini militaire goto goɗɗo kasen yonki muɗum heddi he ley bonandaji ɗi. Sakiraɓe kumpite wiide heƴaɓe walde noddirtede mouvement populaire pour les salis de l'Ajawad ɓe jiidi e sahiɓe kañum e sukaɓe laamu Tumbutuɓe faa ɓe kollutaɓe ko woni dabareji kesiɗi ɓe gondi e fiide ko hani huncande hoore tiɗallaji goduɗi ley gallurde e mangal muɗum. Sakiraɓe kumpite wiide ñalade hannde nde heƴanama hono enquête yigaji leydi meɗen ndi, ndenno ministre kumaniɗo yigaji leydi meɗen ndi o holliti wiide eɓe gondi e fiide dabareji keyɗin tinoji golleji tongiɗi e ley banggal damagaji ɗi, saabi de ko foti yimɓe ɓiɓɓe leydi ndi ko foti sukaɓe ujunaji temeɗɗiɗi golloji golloɓe ley damagaji ɗi ley leydi meɗen ndi. Sakiraɓe ɗi goni kabaruji mawɗi ɗimen jogani on hannde ɗi, jottino on kabaruji ɗi yo sakike moɗon Barke Cissé, bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe mi holliti on wiide hoorejo walde Am Sardine ɗum woni kanko yadde agali o o holli metti makko dow talkuru kaldal e kawral tongandu ɗo Bamako ɗo. E ley majjum o nantini ɗum wiide o waran o jokkito wadde bonandaji fewde e leydi France ndi, ndenno faa ɓeydorɗen faamu keroɗen Oumar Waygalou.
Ko haali ley hen ko farde bonandaji ɗi wadde to France to aljumar ƴaɓɓinonde o holliti wiide o welti kisanne hono ko bonandaji ɗi gaɗa fewde e Charlie Hebdo le lewru janvier ƴaɓɓinondu. Le majjum ɗo holliti wiide ngal ɗo journal koɓe gaɗa ko eɓe kandi e majjum. Kanko Iyada Gali o yo goto e guwal ɓattingal Alkaida o holliti metti makko o du wakkati joni hono ko guɓe murtuɗe gonɗe le saha leydi meɗen ndi cinñini kaldal e kawral ngal ko. Le majjum ɗo holliti wiide ɗeɗo guɓe cotti ƴiƴam muɗum en. O waɗi noddago fewde sukaɓe jokkolɓe o wiɓen tinno kaɓo fe so tawama bomboji kaɓɓata e kecci mum en naso tawama bomboji ɗirata ley laawi ɗi. Kanko Iyada Gali o wakkati joni o jowti sanne hono guɓe gonduɗe e haɓade le wuddu leydi meɗen ndi ɓaleri leydi meɗen ndi fa yettoyade ley laamu Sigas o laamu Masina Kagne e ley laamu Motti o.
Kanko Serge Daniel o o jeɗo haalaji o holliti wiide wala fuu ko ɓilodiri oɗo kabaru mo yadde agali nantini o kañum e bonandaji gaɗaɗi to France to ley yontere ɓettinide. Ka o holliti tan wiide eɗum hollita dokkodiral juuɗe guɓe jaadinkoɓe. Keɗe ko Serge Daniel haali do faccitago Oumar Waygalou.
Kanko jaadiki Iyada Agali o kanko yiya ley nduɗo talkuru ɗum wona vidéo ka haala makko won ley hen photo makko do ana dow hen. O haali ley hen haalaji tati haɓude e France metti makko le kaldal e kawral ngal o waɗi noddago fewde e jama o do haaɓo jihaadi. Magal paɗen kewɓe kolliti wiide yoɗum gonga jaati nduɗo talkuru ndu yiyama do ila bonandayi ɗi gaɗa to France to. Wakkati joni e mbawa wiide kamɓe jaadinkoɓe fo ɓe andidiri hunde ka hollitidi wi tanɓe fuu ɓe immaɗe goote e kaɓana kabaru alsilamaku.
Ndenno goto e hooreɓe walde plateforme nde holliti wiide oɗo kabaru ana jeyda e ko kaɓorɗe yadde agali yiita ley laamu kidal o ley lebbi ɓettiɗɗi. Ka ɗum e tawede fuu guɓe ɗe nangiri soobe hono gongali makko ɗi. Ɗum waɗi so ɓe gondi e fiide dabareji faa ɓe kawrita ɓe tottodira hakkillaji dow dabareji kanɗe fiyede fewde e oɗo kabaru. Ndenno sakiraɓe yimɓele andaka fuu to iwri andaka to ko gondi ɓe nanni poste jenne o ñande alal nde. Ndenno e ley majjum ɓe mursi yonki militaire goto mursi e ley majjum goɗɗo kasen barmi e ley bonandaji ɗi. Ndenno kanko ministre kumaniɗo kabaru ndenago leydi meɗen ndi o holliti wiide ko Allah Bocary Dia nanga ko ɗum waɗi so jaadinkoɓɓe waɗi oɗo golle. Ndenno keɗe ministre kumaniɗo kabaru ndenago leydi meɗen ndi do faccitago Ousmane Dikko.
Yo ɗum gardi en gondunoɓe e golle rende sam e ley tuna. Ɗum waɗi caggal ko kiɓɓiɗo e Hammadou Koufa naati e juuɗe ana wawi laatade yummi tagol ɗum. Woɓɓe notikeɓe ila keeña miɗen gondi du e dartude waɓɓe ka tuna. Le bangal ndenago jaati miɗen jogi gollidoɓe hono e Sahel ko Union Européenne joƴƴini ministrement du ana policier muɗum wallaɓe policier men Mali gendarme kañi e garde en ɓeydi hen du miɗen gollida e woɓɓe ɓe pamɗa.
Ndeno sakiraɓe kollite men ko woni mijangoji moɗon du hello amen noddirtego page Facebook Sidio Tamaningo. sakiraabe kumpite wiide hejaabe walde heere noddirtende mouvement populaire pour le salut de l'Azawad be jidi kenyen e sahibe kanyun e sukaabe tumbutube den faada majun faabe pammina be le golleji mabbe na yidi le bangal denagu ngalurnde e mangal mudun fu le batu o be kollitibe hono dabareji be gondi e fiide dum woni dakirde mabbe ne be landini hakkunde gundam kanyun e tumbutu ko haani saganade bonandaji ngatteedi le laamu o e barade mudun fu den no kede kanko Ahmed Ag Mohamed El Mukhtar o goto e horebe walde de kede ko hali e do facitango Ousmane Dikko
l'objet de iman ngal kawrotol e jidal leñi koddudi le region tumbutu o sabe MPSA yo fedde yinde notade yidi yimbe region tumbutu fu fay goto du yoppaka tiagal le mudun e yottade amen fu me ngadi hore golle amen rende lawol tumbutu yade gundam handen odu men jidi e sayibe kany e horebe famen pamminabe golle amen dum wana fedde heere sabe en tawa ile dabara kaldal aljengal fu yo dum fedde jo inande ila out 2014 ane ya hitande de andande le plateforme du ile sapone le ur septembre 2014
le batu keri do njowi do do hawaluji o latike dongal mongal ngal mali rondina sabide mali lati hejado runde afrique nde le batu o den no lami be mali be kolliti wide be landini talkuru kandu hunchande hore ti laaji tongidi e waylta gol wakati o ministre kumani do kabaru hawaluji o o holliti wide gaziji di buri fu jalaade e le ti dalaji ngodudi le leede afrique de le bangal waylta gol wakati o den no kede ministre mali kumani do kabaru hawaluji le faccitango Ousmane Dikko
ko mali buri yidde yo mbawka gonaki sabede yo kutteji kewtoto en e le turkiji di ena e hore en tata yadu eden e farati sabe en kewa bawde rende hore meden joni o denno ko ardinten yo mboka gonaki sabe de jawdi ngadatedi hen ana yoni ka eden bawi yettude jawdu mu ana yafa e milliard goto dollar hono buutude kutteji mudum jawdu mu ana yafa e milliarduji chapantati e fetere dollar yo andinde ko bawden bamde yo mboka gonaki dum fu yo dow kurangaaji nange ndiyam e hendu demaji lobbi e denagu laddeji tongi ejeji mawdi tongama falato kejjada me ana e subabe haldeteebe be denna ana hokke en darnde mawnde e ley adiji kandi tabede
nanu sakiraabe kumpite wiide nyalande hande nde yo nyalande hejjanande yigaaji le leydi meden di yambireji nyalande nde fuddi bete hande do bamako do denno kanko ministre kumani do kabaru yigaaji leydi meden di o holliti wiide e be gondi e fiide dabareji tongidi e ley bangal waylitidde anka heedintinde dabareji tongidi hono yimbe gollobe ley damangaaji di sabide ko warata e bibbe leydi meden burbe ujunaji temeddidi ngoni gollobe leydi damangaaji di denno kedde kanko Boubou Cissé o ministre kumani do yigaaji leydi meden di do faccitango Ousmane Dikko
yigaaji ana balla fasane ka balleedi meden le usuruuji jobeteedi di handen o no usuruuji jobeteedi di kaani nawtoreede fa yimbe do yigaaji di ittete do du keba nafa mudum wembime yirwere wada sadda yara tiagal nokkuje do di yigaaji ittete du laato handen o darnde yigaaji di le keba leedi men wana fa arado jawdi beedo yo fa yirwere juunine hebe handen o du isinaji yigaaji di ana leti dalla sabede en dulla kange samri temedere fu chapande nay le dubi nay chakitidi di Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
dano sakirabe jeewen ko woni e region ngaji meden di en puttiran kabaruji region ngaji meden di to nyafunketo be kolliti wiide ko foti nokkuji jeegon ngoni di ecoleji mudun en uddi ila e hitande 2011 de den nokko warata e sukabe ujunere ngoni be njaata ecole le wattu joni o den no kenyen laamibe tunbe ana gondi tottondirde hakkillaaji mbawdi hunchande hore dido tidallaaji ko jaali e tidallaaji di fu ana tongi dow rafi janginobe leengal lurnde e mangal mudum sagiraabe en jaaranto bugunntobe kolliti wiide ko foti yimbeele temere nayon e didon goni be gite mudun en oppa le duubi tati tabbi di deno dido kabaruji di nantinaama ton bete hande faada majun yu habude e nyaw gite o le laamu buguni o e mangal mudum sagiraabe en jaaran faatu direto be kolliti wiide hono dido golleji jaati ana wondi e wadede le laamu diren o e mangal mudun fu denno ko buri yimbeele temedere goni be ONG noddirteedo santé Mali ron sawriton mere mere denno ko buri yimbeele ujunere ewama ton gitele mudun en ewama denno hikka watta duubi chapantati ko odo ONG ana wondi e wadde dido golleji le laamu direy o dano sakiraabe en timiniran kabaruji meden di faatu pulikoroto be kolliti wiide batu jowi do do kaldal e kawral e fayotade e do jam e deejere fuddi ton bete hande faada majjun faabe fammina baale rewbe gonde ton e do nafakaaji tongiidi do kaltal gur kaldal e kawrangal fayotade e tabagol lobbol talkurndu den no ko foti rewbe le temedara tawndiri e batu o sakiraabe do kadde ten hande e kabaruji meden di koy ka pat jehe yewtere meden de ana wodi.